kwake mwoga kunguru nifanye jajue. Takufa mimi, baby roho yangu inusuru nifanye jujue. Niko hange au, niko posti au, nikupe mm-mm au. Nikupe mm-mm au. Chumpa unataka nini chumpa? Roho nataka nini roho? Chumpa unataka nini chumpa? Roho nataka nini roho? Niko hongi awa.